Okay, go back.
Baby girl.
Kumbe pia yuko town.
Imagine I've been trying to reach you but haushiki simu.
Babe, simu yangu ili.
Hujasikia kitu yote ikilia? Tuingie kwa gari twende.
Hapo ndani. Kwa hii gari babe.
Eh, hapo twende.
Unataka twende na wapi tena? Tuingie kwa gari, wacha mambo. Oh, yeah.